are mai ina kuwaye magnata da daifai wahanta bai da hadariya dagalka iyo hise wahanta bai da hadariya dagalka iyo hise. Are mai ina kuwaye magnata da daifai wahanta bai da hadariya dagalka iyo hise wahanta bai da hadariya dagalka iyo hise. Kudalay kudalay hasusahaga dabu tari ubaday marki horamu darnayne divan kaso jala oy divan kaso jala. Kudalay 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 hasusahaga dabu tari ubaday marki horamu darnayne divan kaso jala oy divan kaso jala. Qalbiga wehelka agadona miya turkiso ilaysay farxadi dunidaada hayde miya nolashay jadaysay farxadi dunidaada hayde miya nolashay jadaysay farxadi dunidaada hayde miya nolashay jadaysay. Qalbiga wehelka agadona miya turkiso ilaysay farxadi dunidaada hayde miya nolashay jadaysay farxadi dunidaada hayde miya nolashay jadaysay farxadi dunidaada hayde miya nolashay jadaysay. ngib dabib kay dabib dabib kay gaada hayde la soo noqda wadayda dirki innaab ka dahayde soo soo daba halatir way dirki dirki innaab ka dahayde tabib kay tabib tabib kay gaada hayde la soo noqda wadayda dirki innaab ka dahayde soo soo daba halatir way dirki dirki innaab ka dahayde helka gardona miya turkiso ilaysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay qalbiga wehelka gardona miya turkiso ilaysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay biga wehelka gardona miya turkiso ilaysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay farhadi dunidaada hayde miya nolosheeydeysay.